Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi. Ni Edi Rwema ubasuza kandi mbaye ikaze mu kiganiro muri Sanga. Ikiganiro ni muri Sanga muri studio ya Karindwi nabibabwiye muri kumwe nanjye Edi Rwema. Hirya no hino mu Rwanda no ku isi hakomeje ibikorwa byo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi ibaye. Ibikorwa kenshi biherekezwa n'indirimbo, imivugo, amakinamico n'ubutumwa bunyuze mu bishushanyo. Mu kiganiro muri Sanga uyu munsi twari twabatumiriye umuhanzi uririmba Dieudonné Munyanshoza, wamenyekanye cyane mu ndirimbo zo kwibuka abapfuye bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Turacyamushakisha kuri telefoni, naboneka turaza kumwakira, ariko hagati aho turaza no kuba tuganira namwe bakunzi bacu hirya no hino, mutubwira uko mubona uruhare rw'abahanzi cyangwa se uruhare rwa muzika mu bijyanye no kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Bigeze he? Abahanzi babikora mubabona gute? Nibyo tuza kuganiraho rero mukanya
muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Prosperi wicanwe n'abana be aribo namuhoranye Charles, nyuma yo kurokoka yahungiye Burundi bamusangayo baza bamwicurwa agashinyaguro kugera mu Rwanda ho bamukuriyemo umwuka hafi aho papa we yigishaga. Turibuka twahinganye iki Maurice, turibuka mwemerere uwi twibukana muhira Alexi wamukuye Burundi aho yari yarahungiye nyuma yo kurokoka kuri paruwasi ya Nyabitimbo abicanye bamutemagurira mu mugezi wa Ruhwa nawe turamwibuka ry'umugabe n'umuryango we Kayiranga Adrien na ry'umugabe Norbert na Bizura ariwe Albert turazirikana Kayijama he n'umuryango we Jean Marie Vianney bitaga Hejore hakiza imfura na bigira imfura mwatashye gitwari tuzabibuka iteka turibuka n'izindi mfura zaturutse igikunda mvura Tabaro Lazaro na Nyabyenda Zakaria
Radio Ijwi ry'America iyo ni indirimbo Nyabitimbo y'umuhanzi Dieudonné Munyanshoza uyu muhanzi niwe twari twifuje ko tuganira uyu munsi ahanini tukaganira ku ruhare rwa muzika mu kwibuka genocide yakorewe abatutsi muri iki gihe harimo kwibukwa ku nshuro ya 30 ibaye mu Rwanda mu gihe tugitegereje ko wenda twagira amahirwe yo kumubona turaza kuba twakira abakunzi b'ijwi rya Amerika hirya no hino aho muri reka duhere kuri Citizen wiriwe neza
Rweneza Edirwema
yego uri hehe
ndi Kigali mu Rwanda nazina ni Marcel
na mahoro
yego na mahoro turashimba
yego uyu munsi twari twifuje kuba turi kumwe n'umuhanzi Dieudonné Munyanshoza afite gahunda nyinshi cyane cyane zijyanye n'ibihe byo kwibuka kuko hirya no hino baramutumira kugira ngo aherekeze ibikorwa byo kwibuka ariko nko kuri wowe ndibaza ko Munyanshoza umuzi ndetse uzi nabandi baririmba indirimbo zijyanye no kwibuka kuri wowe izi ndirimbo zigufasha gute muri ibi bihe nk'ibi
murakoze cyane ntekereza ko ubutumwa butangwa mu ndirimbo kubera ko indirimbo zifatwa mu mutwe na benshi bituma amateka y'agace Dieudonné Munyanshoza ari kuririmba iyo wicaye uri kumva za ndirimbo ukajyana intekerezo kure ugakurura intekerezo ubasha kongera kumva neza imiterere y'uko hari hameze noneho wayihuza n'uko imeze ubu ngubu yaho ngaho yaririmbaga ugahita ubona urugendo rurerure rw'ibyo leta yakoze ahangaha ndaguha wenda nk'urugero rw'imwe mu ndirimbo ya Munyanshoza Dieudonné yise imfura zo ku mugote iyo abivuga akagenda arondora amazina ariko mu ndirimbo wenda hari agaca avuga ngo mbe mukuzagara na Loizi Wiriyamu Shantari Teofile na Mushimire mukaba isenge mtesa na Angelike mudusuhurize rurangwa na bene imfura ahita akurikizaho amagambo y'umubyeyi ngo wategaga abantu ibisage noneho akarondora ayo mazina mu ndirimbo kubera ko kera rero bategaga amasunzu ababyeyi ba kera ndetse n'abagabo uhita wumva ko hari umuntu uzwi nkaho ari byo akora noneho nawe wasura icyo gihe ugahita ubona ko genocide yatwaye imbaga ya nyamwinshi itabarika indirimbo rero ni indirimbo ifatwa mu mutwe batoya ifatwa n'abantu bakuru noneho mu guherekeza abantu mu bihe nk'ibi byo kwibuka mu gihe umuntu ari muri meditation yicaye ari wenyine ari gutekereza ku byabaye mu gihe muri iki gihe hariho ubumwe n'ubudaheranwa mu gihe tujya tubona abantu birega wakumva ngo yari kwirega ari kwemera icyaha yaje gusaba imbabazi bitwereka niba umuntu asaba imbabazi mukwiye ku mutima kubera ko wazirikanye amagambo ari muri ya ndirimbo ukumva na wa muntu ibyavuze ukabihuza ukavuga ati ibyo byose ni buri imbabazi asaba zimuvuye ku mutima
hanyuma Marcel akarusho muri izi ndirimbo za Munyanshoza zifite nuko kenshi na kenshi usanga yibanda ku mazina y'abantu n'imisozi ibyo akamaro bifitiye cyane cyane abazumva cyangwa se abantu baba barakomotse kuri iyo misozi abavandimwe babo bantu bavuga kangana gute
icyambere akamaro ka mbere mbona nkanjye ku giti cyanjye tubona ko genocide abantu bavuga ko yari impanuka ntabwo yari impanuka kuko ntabwo impanuka yaba ngo ihite kwira mu gihugu cyose icyo ni icyambere icya kabiri araririmbye Nyaruguru aririmbye Bigogwe aririmbye Kivugiza ya Kigali yagiye mu Bugesera bikuraho urujijo rw'abapfobya genocide bavuga ko itateguwe ahubwo yatewe n'ihanurwa ry'indege ya Habyarimana kuko nago ikintu cyagitunguranye bagite gikwira igihugu cyose mu mezi atatu gusa. Iyo rero agiye ku musozi w'ibunaka ugasanga igihugu cyose kirazengurutswe kandi ubwo siyo wenyine, basenderi barahari, babonone barahari, bari kuri bari kuko indirimbo kandi nazo zikuyindi misozi. Message ya mbere ivamo itubona ko genocide yari yarateguwe atari igihindi cyabiriye abantu. Message ya kabiri uhita wumva akarengane k'abantu batikiriye muri genocide yakorewe abatutsi, kubera ko amaliste yabo nk'uko hajya batanga ubumwe babashije kurokoka bakura bwo ngo bazakuza amaliste, ubona ko ari ukuri kubera ko ya mazina aba yari aho ngaho, noneho wenda bamwe mu babigeze mu ruhare bakaza kwirega, ari nabo rimwe na rimwe bagenda batangaza amazina yabo bishe naho babiciye n'uburyo bari barabiteguye.
Numvise
indirimbo wazumvise neza zishobora guhita zikuraho ikinyoma kivuga yuko genocide itateguwe.
Numvise uzi no kuririmba indirimbo ze nyinshi urazizi, ariko wabivuze kandi yaririmbye indirimbo nyinshi, aririmba imisozi myinshi, aririmba ibice bitandukanye by'u Rwanda aho genocide yagiye ibera, aririmba abantu. Nkawe kuri wowe ku giti cyawe, indirimbo muze ikunyura kurusha izindi ni iyihe?
Bo njyewe harimo indirimbo eshatu ze nkunda numva nkongera nkazumva n'ubu ngubu ndi kuzicura nka inshuro 20 ku munsi. Hari indirimbo bita Bigogwe iribuka,
duhagace kayo gatoya nubwo utari munyanshoza ariko numvise uzi kuririmba
agace kayo gatoya. Hari haravuga ngo magaza hirenge yimuhe na muhungwe hee ya maso mubihe bya kera, abawe Bigogwe basangira byose, genocide itari basira abadatumura. Akubwenda n'agace kambere ni kwitangira.
Warumuze eshatu ya kabiri ni iyi, hanyuma tukureke dukutwakire nabandi.
Kivugiza Kigali nayo atangira avuga ngo kenshi ibitekerezo biraherura agana hirenge ntagwanga amaso, kivugiza ya Kigali ukanzura ajyana nawe mu bihe byakubabaje. Hanyuma n'iriya naherejeho isura zo ku mugote ni indirimbo zigenda zigaruka neza 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 ku mateka, ku buryo ushobora kwicara ukazumva ukavuga ati ibi bintu ushingiye uko bimeze, uko bivugwa, umubare w'abapfuye utangazwa, umubare w'abaciriwe imanza kandi bakabyemerera ku giti cyabo, izi ndirimbo zakabaye zumvisha abantu ko genocide ari impanuka ahubwo yateguye, kuko ntabwo ikintu cy'impanuka cyahita gikwira igihugu cyose mu mezi atatu gusa.
Hanyuma Marceli, akabazo k'amatsiko, ufite imyaka ingahe?
Njyewe tuvugana ufite 30, nime ndayuzuza muri uyu mwaka sindayuzuza.
30
none? Genocide yabaye ufite imyaka itatu.
Genocide yabaye ufite imyaka itatu, wari ukiri umwana muto, wari ukiri uruhinja, ariko ibyo aribyo byose uru rugendo rw'imyaka 30 wararukurikiye, nkawe wari ukiri umwana ukaba ubu ngubu ugiye kuza hafi imyaka 34, urwo rugendo u Rwanda rwanyuzemo, abanyarwanda banyuzemo mu myaka 30 ishize, waruvugaho iki? Kuri wowe ruvuze iki? Warubonye miki?
Urugendo rw'imyaka 30 ndobanamo mu bice bitatu. Igice cya mbere, hari ubutwari bw'ingabo zafashe igihugu. Buriya mu Rwanda ntabwo amoko yaracitse, ubu twese turi Abanyarwanda, nta muntu umwe mutwa nta mututsi ubamo, ariko ubwoko bwari bwigaye, ubwoko butahigwaga, ahubwo bwo bwahigaga abandi, bukwiye gusaba misa yo gushimira Imana kubera impamvu ebyiri ngiye kukubwira. Biratangaje cyangwa biragoye kubona umuntu afata igihugu mu ntambara, abantu barapfuye, ariko ntagira umutima wo kwihorera kandi afite imbunda ashobora kukurasa. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, nk'uko Perezida yabigarutse ejo bundi, bikoresha umutwaro wo gutanga imbabazi ku barokotse genocide. Uyu munsi hatabaho gutanga imbabazi, iyo hatabaho gutanga imbabazi, iyo hatabaho kumanura umunwa w'imbunda gusekesha umunwa w'imbunda ngo nabo iyo baza bakihorera ntibanatanga imbabazi, u Rwanda mubona uyu munsi nta n'urubaruba. Icya gatatu, ndeba mu ishusho y'ejo hazaza. Uyu munsi kuba ufite pasiporo yo mu Rwanda ku bantu batembera cyane, ndahamya wabindusha kurushaho, kuko ubu pasiporo nyarwanda aho iterambere ry'igihugu rigeze, uburyo igihugu gikungahaye ku bikorwa remezo, uburyo igihugu kidaheza mu Rwanda ntabwo hakiga umwana w'ibunaka, mu Rwanda ntihakibona akazi umwana w'ibunaka, ibyo byose bikwereka imiyoborere myiza ishingiye kubafasha igihugu kiriya gihe FPR Inkotanyi yaje ikabohora Abanyarwanda, itabohoye igice kimwe, igaterurana bitandukanye na politiki yariho kera. Imyaka bo n'ibintu ntabwo bavuga ngo bwire buke ngo bavuga bukira bugacyo kwezi kugashira ukundi kukaza, kubera ko tujya tubona mu bihugu bikikije. Deja ni n'ubwa mbere nabona perezida ufite umugore ufite abana bakuru bize, ugasanga umugore nta ministeri ayobora, ugasanga umwana nta ministeri ayobora, ahubwo ejo bundi nawe yari arimo bashinzwe umutekano umuhungu n'umuhanda sitiri yambaye yamenda. Ibitangaza ibi ngibi bahake uretse mu Rwanda, muri Afurika nta hantu ushobora kubona abana ba perezida wumva ngo ni abagabo bakuru b'ingabo, abandi ukumva ngo ni abayobozi b'ibigo by'amapetroli. Ariko hano mu Rwanda ni ikimenyetso cy'uko ubutegetsi bw'u Rwanda atari ubwami, ahubwo buriya bano bantu bumva barasesereza bavuga batuka u Rwanda, abayobozi babwo baterwa isoni no kubona igihugu kivuye mu ntambara cyaramaze kubatambukaho mu iterambere, kandi bigaragara ko imbere ari heza. Icyo kuvuga mu myaka 30 ni ibintu byinshi cyane bwacya bukije.
Mariseri, nagira ngo ngushimire cyane rwose kubwa kanya waduhaye n'ibyo bitekerezo byawe ugejeje ku bakunzi b'ijwi rya Amerika. Urakoze cyane.
Murakoze.
Mariseri yarabikomojeho mu kanya ko mu ndirimbo akunda harimo indirimbo twarabakundaga, iyi ni indirimbo y'umuhanzi Dieudonné Munyanshoza, niwe twifuzaga kuba turi kumwe nawe uyu munsi, ariko kubera gahunda zitandukanye harimo zijyanye no kwibuka ntabwo turashobora kumubona kuri telefoni, ariko reka tubareke mukurikire indirimbo twarabakundaga.
Aura vai
barabakundaga n'indirimbo y'umuhanzi Dieudonné Munyanshoza. Uyu ni umuhanzi uririmba wamenyekanye cyane mu ndirimbo zo kwibuka abapfuye bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'igihumbi 1994. Twari twifuje kuba turi kumwe nawe muri studio uyu munsi mu kiganiro muri Isanga kugira ngo tuganire ahanini ku kamaro ka muzika mu bihe byo kwibuka uruhare muzika yagize mu gutuma abanyarwanda bongera kubana ndetse no gusigasira amateka nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ariko kubera gahunda zitandukanye bwana Munyanshoza turacyagerageza kumushaka ariko ntabwo turamubona. Ariko kuri telefone dufite abakunzi b'ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi nabo bafite ibitekerezo bitandukanye bifuza gusangiza abakunzi b'ijwi rya Amerika ahanini ku ruhare rwa muzika mu kwiyubaka no mu bihe byo byanyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Kuri telefone dufite Emmanuel Wirweneza.
Wirweneza ndahumva cyane ni Kampala muri Uganda.
Yego, Kampala na mahoro.
Na mahoro n'ubwo tudashoboye kuba turi mu Rwanda ariko ni nahangaha muri diaspora.
Yego.
Tuba dukurikiranye ibikorwa by'icyunamo kandi tuba tubumva neza cyane.
Uvuze ko
uri muri Amerika.
Yego, urakoze cyane. Na uvuze ko uri Kampala?
Yego, ndi Kampala hano mu mujyi.
Yego. Hanyuma nigeze kubona ku mbuga nkoranyambaga za X bavuga ko hari ibiganiro bijyanye no kwibuka byari biteganijwe kuri kaminuza ya Makerere aho ngaho mu mujyi wa Kampala. Ibyo byo wowe wabitabiriye?
Ibiganiro byo birahari na gahunda zo kwibuka zijya zigeraho zikaba ari abantu bagiye bagwa baguye mu Rwanda ariko bajyanwa na Nyabarongo. Nyabarongo nayo ijya mu Kagera barinda bagera muri Lake Victoria nabo tujya tubibuka. Ntabwo baratumenyesha itariki ariko hajya habaho kwibuka abo bantu. Abantu bakibuka hirya no hino ku isi barimo baribuka, ubwo natwe nibo bazatumenyesha.
Nibaza ko kenshi ibyo bakunze kubikorera ahitwaga Mpigi ni hafi ya ikiyaga cya Victoria, niko bimeze?
Niko bimeze, niko babikorera.
Yego. Hanyuma kuri insanganyamatsiko ya none ku ruhare rwa muzika mu bijyanye no kwibuka cyangwa se gufasha abanyarwanda kwiyubaka, kuzirikana amateka, wowe ubona uruhare rwa muzika urubonute?
Uruhare rwa muzika, muzika yagize uruhare runini mu gukiza ibikomere by'abantu bari baratewe na Jenoside yakorewe Abatutsi, kubera ko muzika ni nziza. Icya mbere, umuntu ituma agira icyo bita meditation cyangwa se gutekereza bihagije. Nk'ubu nk'indirimbo ya Nyiranyamibwa yayindi ivuga ngo mbabarengire nte, yagiye igira uruhare runini. Hari indi ndirimbo yindi yavugaga ngo wongere nte nkore iki, mbese mbaze nde ko nabarira atakiriho. Biba byerekana nyine icyuho cyasizwe n'abagiye bagiye bapfa bazize amaherere muri Jenoside yakorewe Abatutsi.
Mu kanya gashize undi mukunzi w'ijwi rya Amerika Marcel twari kumwe yanyuzagaho akaturirimbira uduce tugufi cyane mu ndirimbo zamukoze ku mutima ahanini zijyanye no kwibuka. Waruvuze iyo ya Nyiranyamibwa, ushobora kudusogongeza mu masegonda make cyane?
Ya indi bango ndabarengire nyine nibwire ndunyumva kubona biri ari wowe, ari wowe ugiye mbabarengire ne mbabarengire.
Urakoze cyane, urakoze cyane. Waruvuze ku kamaro ka muzika, noneho usubije amaso inyuma, ese ubona urwo ruhare koko abahanzi Rwanda rufite cyane cyane rwo guhanga indirimbo zihumuriza abantu, zihamagarira ubwiyunge, zihamagarira kongera kubana, barabikoze ku buryo mubona ko bikwiriye?
Baragerageje, sinavuga ko ari ku buryo tubona ko bikwiriye, baragerageje kuko ingengabitekerezo ya Jenoside iracyagaragara hirya no hino. Sinavuga yuko bukwiriye, navuga ko bagerageje, bakwiye kongeramo imbaraga cyane cyane mu ndirimbo zihuza Abanyarwanda b'ingeri zose. Abanyarwanda bakongera kwibonamo mu isura y'Ubunyarwanda kuruta uko bakwibona mu isura y'amoko, na cyane ko umubare munini w'Abanyarwanda ari abakirisito. Hari umupasiteri bita Pastor Numa, akaba n'umukozi mu kigo cya MCL. Nabonye kuri Twitter yashyizeho ubutumwa bavuga ngo dukwiye guharanira ndi umunyarwanda ariko tukongeraho na ndi umukristo twebwe nk'abakristo, kuko ari ubunyarwanda ari no bukristo ntabwo bitwemerera kuvangura cyangwa se kugira amoko.
Hanyuma se Emmanuel ufite imyaka ingahe?
Ufite imyaka 39, ni ukuvuga ko genocide yabaye ufite imyaka 9.
Ufite imyaka 9. Icyo gihe iba ibyo ari byose wari ufite ubwenge ariko budahambaye cyane, wari ukiri muto, hari icyo wibuka icyo gihe biba cyangwa se ababyeyi bawe bigeze babikubwiraho icyo gihe wari uri muri Uganda cyangwa se wabaga mu Rwanda icyo gihe?
Icyo gihe nabaga mu Rwanda, gusa amwe mu miryango yanjye yabaga Uganda. Ariko ikintu nibuka nigeze kubona ahantu hose ari imyotsi, igihugu cyose ubona ari imyotsi, amazu yahiye, kuko muri icyo gihe hari hakiriho inzu za nyakatsi. Ni inzu zose zahiye. Arantu nigeze kujyana namwo narindi mugenda na murumuna wanjye, nubwo umuntu aravuze ngo uyu muntu ngo ni abantu ngo ni inzoka, ibaze impamvu batwise inzoka kandi turi abana, n'ibindi byinshi nagiye mbona. ariko wenda ibyo nibyo nahita nibuka aka kanya.
Aho hari hehe?
Aho hari mu karere Kanyamagabe. Ubu ngubu hari muri icyo gihe
Gikongo,
hari hari abantu tugiye gusura, hari muri komini bitwaga Mudasenga. Ubwo ni ukuvuga mu bice byari byahiye, harimo muri za segiteri za Gitanze, za Buhoro, za Nyamugina. Habaye genocide cyane ku buryo hashize imyaka igera nko mu 10 nta bandi bantu barahatura. Nyuma ya genocide urumva ko ari ingorane zikomeye z'abantu.
Emmanuel, ndagushimiye cyane kandi natwe tukomeze kubihanganisha muri ibi bihe u Rwanda rurimo rwo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi. Ugira umunsi mwiza aho ngaho mu mujyi wa Kampala.
Murakoze cyane Washington DC, turabumva cyane.
Urakoze cyane. Radio Ijwi rya Amerika, ikiganiro ni muri Sanga aho muri studio ya 7. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, aho turimo kuganira ahanini ku ruhare rwa muzika mu kwibuka genocide yakorewe Abatutsi. Uyu munsi twari twifuze kuba turi kumwe n'umuhanzi Dieudonné Munyanshoza uririmba kandi wamenyekanye cyane mu ndirimbo zo kwibuka, ariko kubw'amahirwe make na gahunda zitandukanye afite ntabwo twashoboye kumubona, ariko turacyagerageza. Haracyari iminota hafi 30, aramutse abonye akanya yatubwira hanyuma tugamuha amasegonda cyangwa se iminota mike mbere yuko ikiganiro tugisoza. Ariko hagati aho turakomeza kwakira ubutumwa bw'abakunzi b'Ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi. Bihoza Jean Baptiste wiriwe neza?
Muraho neza cyane Ijwi rya Amerika.
Yego, uri hehe?
Nitwa Bihoza Jean Baptiste, nherereye mu Rwanda mu ntara y'Iburengerazuba, Akarere ka Nyamasheke.
Wanatwandikiye ku rubuga rwacu rwa Facebook ugira uti muzika ifite akamaro kanini cyane mu gufasha Abanyarwanda ndetse n'abandi batuye isi muri rusange kwibuka no kunamira inzirakarengane zazize genocide yakorewe Abatutsi mu Rwanda, kuko melodiza yazo iba ituje cyane idasakuza, ifasha uri kwibuka gushyira ibitekerezo bye hamwe akibuka. Hari n'uburyo haba hakubiyemo amazina n'amafoto y'abazize genocide, bityo bikazatuma batazigera bibagirana. Bivuze ko muzika ifite uruhare runini cyane muri iki gihe cyo kwibuka kuri wowe Bizore. Bihoza uranyumva? Bihoza uranyumva? Radio ijwi rya Amerika twarabakundaga indirimbo y'umuhanzi Dieudonné Munyanshoza mukanya bihoza twari tumubuze kuri telefone ariko aragarutse bihoza gerageza urambura icyo gitekerezo cyawe wanditse ku rubuga rwacu rwa Facebook hanini ugaragaza akamaro ka muzika mu kwibuka
ego murakoze cyane nibyo kuko nitwa bihoza Jean Baptiste ndi mu Rwanda mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa Kagano mu ntara y'Iburengerazuba. Mu by'ukuri Jenoside yakorewe Abatutsi yabaye mu 1994 indirimbo zihimbwa n'abahanzi zifite uruhare rukomeye cyane mu gufasha twese Abanyarwanda ndetse n'abatuye isi muri rusange kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi kubera yuko nk'urubyiruko Jenoside yabaye bataravuka cyangwa se ari batoya birumvikana ntabwo bari kubasha kumenya amateka tutibagiye kwenda bari kuyabibwirwa n'ababyeyi ariko ahandi bari kuba bashaka kuyamenya hari mu ndirimbo ndetse n'ibitabo bigiye bitandukanye byabaye byiza yuko rero hahimbwa indirimbo zigiye zitandukanye zifasha Abanyarwanda kwibuka kunama ndetse no kuzirikana ababo basize Jenoside yakorewe Abatutsi. Kanje nibihereyeho amateka menshi nagiye menya namenye mu ndirimbo kuko nk'umuhanzi Munyanshoza nawe afite indirimbo nyinshi nagiye nzumva zikamfasha zikampa amahirwe yo kuba namenya amateka aranze igihugu cyanjye nkaba mbese nagira uruhare mu kuyasigasira ndetse no kurwanya abayapfobya.
Wari ufite imyaka ingahe ubwo Jenoside yabaga?
Jenoside yakorewe Abatutsi yabaye ntaravuka kuko njye navutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri birumvikana afite imyaka 22 birumvikane yuko ntari bwamenye amateka yayo wenda tujya ko nari kwibwirwa n'ababyeyi cyangwa tukayiga mu masomo mu ishuri ariko hari amateka menshi twagiye tumenya tuyakuye mu ndirimbo. Ikindi ziriya ndirimbo zidufasha hari ukuntu bagenda bashyiramo amafoto y'abazize Jenoside yakorewe Abatutsi bakagenda bashyiramo ibyo bikaba byafasha babandi babuze ababo by'umwihariko bakaba babona amashusho yabo bikabafasha ndetse bikabagera umuhate wo kutabibagirwa ndetse no gutuma bazahora babibuka bityo amateka yacu nta kazime.
Imyaka 22 wavutse Jenoside yakorewe Abatutsi imaze imyaka 8 ibaye uvuze ko byinshi wabyigiye ku ndirimbo ndetse ubisoma mu mateka n'ibindi nk'urubyiruko rw'urungano rwawe muri iki gihe harimo kwibuka mubona mukurikije amateka mwumvishije noneho mukareba naho igihugu kigeze ni nk'iki mwifuza cyane cyane kugira ngo kuko si benshi bakurikirana izi ndirimbo ngo babe bamenya ayo mateka hari byinshi bishobora kuba bibarangaza niki cyakurwa kugira ngo n'abazavuka nyuma yanyu bazakomeze kumenya aya mateka kandi bayasigasire.
Mu by'ukuri izi ndirimbo ni ari mu bimwe mu byifashishwa kugira ngo amateka asigasirwe kandi twebwe nk'urubyiruko tukaba ari twe Rwanda rw'ejo twebwe none turi urubyiruko ejo twari abana ariko none turi urubyiruko ejo nitwe tuzaba turi abapapa b'ejo n'abamama b'ejo birumvikana ko rero harakwiye ko tugira uruhare mu gutuma bimwe mu bidufasha gusigasira amateka yacu bigenda bisigasirwa kugira ngo bibe bitacibwa intege cyangwa se bitakurwaho. Mu ruhare rwacu nk'urubyiruko rero birumvikana tugomba kwitabira ibikorwa bijyanye no kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Hari ibiganiro bitangwa mu makaritsiye yacu, hari ibikorwa bigiye bitandukanye byo gufasha abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, nko kubakira, kubaremera ndetse no kubahumuriza, ndetse n'ibindi byose bigiye bitandukanye bifasha igihugu cyacu kugira ngo dukomeze kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi.
Nakomeje kugenda mbaza abo turimo kuganira hirya no hino ku isi kumbwira nibura indirimbo nk'ebyiri cyangwa eshatu bumva zibubaka cyangwa se bumva zabagiriye akamaro muri ibi bihe byo kwibuka. Wowe hari indirimbo ikuba hafi ku mutima wumva ko igufasha koko muri ibi bihe?
Yego, hari indirimbo ni nyinshi zimfasha mu iyo ndimo kwibuka. Hari indirimbo ya Munyanshoza Dieudonne yavuga ngo
komeza.
Hari indirimbo ya Munyanshoza ijya mfasha kwibuka ivuga ngo twarabakundaga turabumvira ikizi cyanyu tuzacyusa bana b'u Rwanda uzahora iteka tubibuka. Iyo ni indirimbo ya Munyanshoza ijya mfasha kwibuka. Hari n'indi ya Marigarate ivuga ngo haracyari icyizere mu gihugu, hari icyizere mu rubyiruko cyo kongera kubaho kandi tukabaho neza. Ndabona umucyo utamirije u Rwanda, mureke guheranwa n'agahinda, birwa mubyeyi mwiza Rwanda ngo byiyaduhetse. By'ukuri ni nyinshi cyane kandi birafasha mu by'ukuri, urebye ubona bifite umusanzu ukomeye cyane mu kubaka urwatubyaye.
Bihoza, ndagushimiye cyane kubw'akanya uduhaye hano ku Ijwi ry'Amerika n'ibyo bitekerezo byawe usangije abakunzi b'Ijwi ry'Amerika hirya no hino, kandi nawe tugukomeza dukomeza n'abanyarwanda hirya no hino barimo muri ibi bihe byo kwibuka. Urakoze cyane.
Yego, murakoze cyane.
Yego, Radio Ijwi ry'Amerika. Reka dufate na Norbert wiriwe neza. Uri he Norbert?
Mu Rwanda.
Mu Rwanda hagana he?
Karere ka Rulindo, murenge Nuwoyoga, mudugudu Nuwashagashi.
Shagashi.
Yego.
Naho ngaho ibikorwa byo kwibuka byagenze gute?
Bo, ibikorwa byo kwibuka n'ubu biracyakomeje. Urubyiruko turimo twitabira, buri muturage wese ari kureba uko ashoboye. Aremera bacike ku icumu kugira ngo bashe kugira ngo nabo bizamure bagira kuko barashegeshwe cyane. Bo, ibiganiro tubifata neza, tukumva amasomo yabyo, tukumva impanuro zirimo. Urubyiruko rero urumva yuko ni twebwe dufite umwanya wo gukora cyane, twanga ikigande, dusigasira amateka kugira ngo ibintu bitazongera kuba.
Wari ufite imyaka ingahe cyangwa se ubungubu ufite imyaka ingahe?
Bo, ubungubu ndi muri 25, ngiye ubwo urumva na
wavutse
kuyakurikirana byimbitse cyane.
Kuyakurikirana byimbitse cyane, kandi wari uvuze ko hari amasomo menshi mukura mu biganiro nk'ibyo. Nkamwe nk'urubyiruko n'iki mwumva mukeneye cyane kugira ngo umumenye neza icyabaye?
Bo, kugira ngo tumenye neza ibyabaye nuko tugomba kwitabira ibiganiro. Noneho ikigeretse ku kindi, ababyeyi bakadufasha. Bo, ikindi dukunze gukurikirana cyane amateka yo mu bitabo, twifuzaga yuko wenda guhera primeri hajya wenda gatabo, wenda buri munyeshuri akaba yaba agafite mu gihe cyo wenda cyo kumugoroba atashye cyangwa igihe n'amasomo yaba afite akagasoma. cyangwa se akagenwa umunsi wenda nk'umwe mu cyumweru cyangwa se rimwe mu kwezi bakafata nk'abanyeshuri cyangwa mu nama runaka, hanyuma noneho bakabaha icyo kiganiro gicumbikiye ku mateka yaranze u Rwanda.
Noneho tugarutse ku nsanganyamatsiko yacu y'uyu munsi, ariyo uruhare rwa muzika mu kwibuka. Kuri wowe nk'indirimbo wumva wumviriza, ukumva ko ikubatse, ukumva ko hari amasomo uyikuyemo, ni iyihe? Ubona muri rusange uruhare rwa muzika ari uruhe mu kwibuka no gusigasira ayo mateka?
Urabona nk'indirimbo njyewe ndumva za Munyanshoza Dieudonne n'umugabo bita Eric Senderi ziramfasha cyane, kimwe n'iza Mani Martin burya ntabwo nzi amazina ariko ni ukuvuga ariko cyane cyane Munyanshoza Dieudonne.
Hari iyo uzi muzo yaririmbye ushobora kuririmba igitero?
Bo, sinshobora kuririmba ariko nk'imfura zo ku mugote cyangwa se nka mibirizi ntabwo nakubeshya ngo nzi ariko nzi ko muri aho ngaho rwose nka za mibirizi aho ngaho iriya Remera y'abaforongo indirimbo zo zikunze kumfasha cyane rwose. Indirimbo za Munyanshoza Dieudonne zirimo kwibuka cyane ziramfasha. Barabakundaga turababura. Hari n'undi mu mama mini bamwita ndetse Sire Kayirebwa niba ari we igeze kuririmba indirimbo imutanye cyane.
Urakoze cyane kubwa kanya uduhaye, kandi natwe turagerageza gucuranga zimwe muri izo ndirimbo zabo bahanzi barimo Dieudonne Munyanshoza. Twifuzaga ko uyu munsi tuba turi kumwe ariko kubera ibikorwa bitandukanye byo kwibuka arimo akanya kamubanye gatoya, ariko ubutaha wenda tuzamwakira. Ndagushimiye cyane Norbert.
Yego, namwe murakoze Edi, kandi nkomeza kwihanganisha ababuza babo yuko ari mu bihe bitoroshye, ariko turi kumwe nshimira na Egisosunti Paul Kagame abashije kugira icyo akora kugira ngo bamwe babashe kurokoka. Ni igikorwa cyari gikomeye cyane, ni urugamba rutari rwoshye ariko yararutsinze, natwe tuzagerageza tumube hafi tumukorere mu ngata.
Urakoze cyane Norbert, kandi natwe turabihanganishije wowe n'abandi bari mu bihe byo kwibuka. Ugira umugoroba mwiza.
Sawa namwe Ede.
Warashavuye kwaje kunama
Radio ijwi rya Amerika ikiganiro ni muri Sanga muri studio ya Karindwi muri kumwe nanjye Edirwema aho uyu munsi twibanze ahanini ku ruhare rwa muzika mu kwibuka genocide yakorewe abatutsi twa twifuje kuba turi kumwe n'umuhanzi Dieudonné Munyanshoza wamenyekanye cyane mu ndirimbo zo kwibuka ariko kubera gahunda zitandukanye ntabwo twashoboye kumubona ariko twakomeje gucuranga indirimbo ze twifuza ko zabanogeye cyane cyane zirimo nk'iyo Nyanza ya Butare mwarimo mwumva muri aka kanya kuri telefoni dufite ariko abakunzi b'ijwi rya Amerika dukomeje kuganira Kazimiri wiriwe neza
Mirewe neza Eddie.
Yego uri hehe?
Ubundi Kigali aho bitse Gikondo.
Gikondo na amahoro.
Na amahoro.
Yego. Ibikorwa byo kwibuka aho ngaho byifashe gute?
Ibikorwa byo kwibuka byifashe neza. Turi kwitabira ibiganiro nta kibazo.
Kuri insanganyamatsiko yacu rero wowe usanga uruhare rwa muzika cyangwa se abahanzi batandukanye barimo abakora indirimbo imivugo amacina mikro n'ubutumwa bunyuze mu bishushanyo usanga uruhare rwabo ari uruhe cyane cyane muri ibihe nk'ibi
umusanzu w'ubuhanzi turabona cyane ko ubuhanzi nabwo burya bugira ijambo mu mibereho y'abaturage ushobora kumva indirimbo rwose ikaba ubutumwa butuma wibuka ariko kanahindura n'imyumvire yari ufite nawe ku bijyanye no kwibuka cyane cyane nk'uwo Munyenshoza we niwe w'iwacu wamvuka niwe w'iwacu iyo za Mibirizi indirimbo ze zagiye zifasha cyane cyane nk'iyo ya Mibirizi yahereyeho Nyanza ya Butare imfura zo ku mugote izo ndirimbo urazumva rwose ukumva ubutumwa burinjira urubyiruko bikadufasha n'imivugo turayumva ku maradiyo y'i Kigali tuba tuyikurikirana cyane
nawe uriwo ku Mibirizi
Imibirizi neza neza
bivuze ko turiya dusozi n'abantu avugamo ushobora kuba ubazi
abantu benshi barambazi rwose baraba bakanya tubona abanze mbumva mu kabisa mbumva amateka yawe n'ubwo wenda nari muto ariko ari amakuru mbifiteho nanjye
wari ufite imyaka ingahe icyo gihe
nari mfite imyaka itatu ariko rwose kwibuka indirimbo ziradufasha kumva imivugo zihamya ibintu nk'ibyo biciye mu buhanzi ari cyo bihindura mu myumvire yacu
Kazimiri rero turagushimiye cyane waruvuze kukomoka ku Mibirizi kandi Dieudonné Munyanshoza yaririmbye byinshi kuri Mibirizi reka tugushimire ariko nanone dusabe mu buhanga bw'ibyuma baducurangire iyo ndirimbo Mibirizi wiyikurikire n'abandi bakurikije ijwi rya Amerika bumve ubutumwa buyikubiyemo urakoze cyane
kandi mwumve kujana kane n'ibice bitatu hano Kigali kabisa
yego turakumva
Sawa
sawa makoze. Sawa mu buhanga bw'ibyuma Mibirizi.
Okay. Thank you.
Bairo na Marisuri, Seimana na Kamanzi, Munda Batwara na Kajonja, Aitere na Gahiri, Zita Wakuza na Kairanga, Gwaburindi na Kajeme, Awosu Miliangwe Awo, Asika Injere.
Iyo ni ndirimbo mibirizi y'umuhanzi Dieudonné Munyanshoza, ni nayo ndirimbo ya mbere yasohoye ubwo yatangiraga kuririmba indirimbo zijyanye no kwibuka ahanini azirikana abazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Uyu nawe niwe twifuzaga kuba turi kumwe nawe muri iki kiganiro, ariko kubw'amahirwe make ntabwo twashoboye kumubona kubera gahunda zitandukanye, ariko twakomeje kuganira n'abakunzi b'ijwi rya Amerika hirya no hino kwisi. Inosa wiriwe neza?
Yego mwiriwe.
Yego uri hehe?
Ndi mu Burundi mu gisagara cya Bujumbura mu Kanyosha.
Namahoro.
Namahoro buhoro buhoro turashima.
Yego turimo turaganira ku ruhare rwa muzika mu kwibuka. Wowe usanga uruhare rwa muzika ruruhe?
Yego mu kwibuka mu Rwanda abagize Jenoside ni byiza, mugabo kasaba nimba hari abagize uruhara muri ubwo bwicanyi nimba buba bahari muri icyo gihe bofatwa bagashengezwa bagacirwa urubanza, hama ibintu bikagenza neza bagasabiranira ikigongwe. Nicyo nubona aho mu Rwanda kubera abantu nabo nyine abagize uruhara mu Rwanda bagize Jenoside bose bofatwa bagashyirwa imanza, hama tukasaba tubandanya kwibuka ngaho mu Rwanda kuko hapfuye abantu benshi, abantu benshi bakahomera bona.
Urakoze cyane. Urakoze cyane Inosa aho ngaho mu gihugu cy'u Burundi, kandi nshimire n'abakunzi b'ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi bifatanyije natwe muri iki kiganiro. Nubwo umutumirwa wacu Dieudonné Munyanshoza tutashoboye kumubona, ariko mwadufashije kugira ngo ikiganiro kigende neza. Nshimire Pira hano mu buhanga bw'ibyuma wamfashije kubagezaho no kuyungurura aya majwi. Nshimire Desmond Conan wamfashije mu buhanga bw'ibyuma no gutunganya ikiganiro. Oriane Itangishaka yamfashije cyane kugira ngo ashobore kugira kuri mwe bwo mwifuzaga kugira ibyo muvuga cyangwa se nibitekerezo mutanga muri iki kiganiro. Muri studio ya Karindwi mwari kumwe nanjye Edirwema, ariko mbere yuko dutandukana reka tubasigire indirimbo Imfura zo kumugote, nayo yaririmbwe n'umuhanzi Dieudonné Munyanshoza. Hagataho mbifurije amahoro n'amahirwe.
Chao.